Exodus 31 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2, bheka, ngibize ngegama uBhesaleli indodana ka-Uri kaHure owesizwe sakwaJuda. Verse 3, ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu ngokuhlakanipha nangokuqonda nangokwazi nangamandla emisebenzi yonke. Verse 4, ukuba aqambe imisebenzi yobungcweti asebenze ngegolide nangesiliva nangethusi. Verse 5, nangokuqopha amatshe okufakwa nangokuqopha imithi, yebo, ukuba asebenze imisebenzi yonke. Verse 6, bheka, mina ngimisile kanye naye uHoliyabe indodana kaHayisamaki owesizwe sakaDani ezinhliziyweni zazo zonke eziyizingcweti ngenhliziyo ngifake ukuhlakanipha kuba zikwenze konke ngikuyale ngakho. Verse 7, itende lokuhlangana nomphongo lobufakazi nesihlalo somusa esiphezu kwawo nezimpahla zonke zetende. Verse 8, netafula nezitsha zalo notho oluhle nezibani nezitsha zonke zalo ne-altare lempepho. Verse 9, ne-altare lomnikelo wokushiswa nezitsha zonke zalo nomcengezi nesinqe sawo. Verse 10, nezingubo ezifekethisiweyo nezambatho ezingcwele zika-Aaron umpristi nezambatho zamadodana akhe zokuba bakhonze esikhundleni sobupristi. Verse 11, namafutha okugcoba nempepho yamakha athaphukayo yendawo engcwele, yebo, zenze njengakho konke engukuyale ngakho. Verse 12, uJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 13, yisho kubantwana bakwa-Israyeli uthi, anogcina amasabatha ngokuba aluphawu phakathi kwami nani ezizukulwaneni zenu ukuba nazi ukuthi nginguJehova oningcwelisayo. Verse 14, gcinani isabatha ngokuba lingcwele kini, ilona lolo nayo uyakubulawa nokubulawa, ngoba usebenza umsebenzi ngalo uyakunqunywa kubantu bakubo. Verse 15, izinsuku eziyisithupha kosentshenzwa, kepha ngosuku lwesikhombisa kuyisabatha lokuphumula, lingcwele kuJehova, bonke abasebenza umsebenzi ngosuku lwesabatha bayakubulawa nokubulawa. Verse 16, ngalokho abaka-Israyeli bayakuligcina isabatha balilonde ezizukulwaneni zabo libe isivumelwano esiphakade. Verse 17, liluphawu phakathi kwami nabantwana baka-Israyeli kuze kube phakade, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova walenza izwi nomhlaba, kepha ngosuku lwesikhombisa waphumula waqabuleka. Verse 18, esecedile ukukhuluma noMose entabeni yaseSinayi wamnika izibhebhe zombili zobufakazi, izibhebhe zamatshe zilotshiwe ngomunwe kaNkulunkulu.